na iyo la ka daba dhig sanka akhri inkir ama dafir ciyaar nambar saddex awood qabow nambar afar bishii lixaad juun bishii toddobaad juulaay nambar shan iftiimi hindiso nambar lix sug dhicid gadoomid nambar toddoba qurux wanaag ama toddoba fiil jidka waddada la maraa mid ka mid a ama kombyuuterka wax loo isticmaalo qeyb ka mid wax lagu hayo amaba caanaha garoorka ee la keediyo ama caanaha mid ka mid a sideed qorax dayax